foomaaɗo e garkan noon kettino habaru suka matorɗo studio kala goddanta on keccire humana ko on habaruji o aissa madde dammude abdoul mune foof ma abdoul
jamni walla ke aissa habaruji ɗi e gaddanɗe alal o enda hettinantoɓe
nder habaruji ɗiɗi hannde ni en puɗɗira e dow batu ñalawma ittanaɗo leydi afrique lasso e jew lewru may hitan duɓujaɗiɗi e lasso e ɗiɗi nde gaɗa mum en kaalan balla ka ambassade leydi france tawaɗo leydi niger bonno waddana suka ummatore nder yewtere pindiwol meɗen min gaddana on tariki insa hassan aminu suka ummatore gaɗo golle deme cimen kantirana on fijoji men kuccoñol ɓalli miccintine himɓe ko lasso e jeew lewru mai hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeego e tati OIA fedde dental leyɗe afrique sigila singa ɗum saabi ko lasso e jeew lewru mai fuu batu ñalawma o en no waɗe
non jaati waɗi de en daari ɗum fa hannden dalila batugu enɗen ni ɗo nder huɓere ñamee de enɗen ni sukaaɓe ummatore goɗon gaɗi hawrunde mum en kettino ko olivier assogo bawi waddi firta ɗenngal fulfulde
noy ɗum waɗira batu ñalawma ittanaaɗo leyɗe afrique nder leyɗe duniyaaru fuu tawte ko haani kaw woni kawriiɗe gaɗe dow balla ka leyɗe afrique ɗe gonno gadda de ni en daari hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeegon e tati warde hannde ɗume heɓa nder laabi higiraaku en adu leydi maali joƴƴinol fedde G5 sahel hana maali tan ɗum
ƴeewat
banniraawo geƴƴiire witiine de enɗan ton enɗan gaya gaɗɗooɓe tewteeru berbe ɓe gaɗi examen bulan maɓɓe min kettino ko bannimen lildo men fadel alou ko waddi ko ɗum firti ɗenngal fulfulde
nder nokkuuje nayi to tewtooɓe talkuru brevet ngaɗante tewteeru ganndarde sembe jannde mu'en ɗum duu koro majjum woni ɗum faama caggal lebbi jeetati tawi sukaaɓe janngooɓe ɓen tawa e jannde abdou mamane kabiru mawɗo jury 3
ɗum laawol etude annda no jannde sukaaɓe de enɗan waɗiri hitaane de e ko ɓe janngi nder mum e ɗiggini ɓe ciriyo du no wooɗiri tewtewru berve du enɗan minen du ɗum laawol etude gollal amin anndude
komin
yahde e ndu tewtewru ɗum tawa kena ngam ɓe ɓeydita bawɗe maɓɓe har jannde
ɗon
ɗum walliran kam mi annda sembe jannde am fadde yehude tewtewru goo ngaaru du de ni helaawol gol enɗan ɗum waɗaaki sey mi ɓeyda tittinkinaade ko watta mi heɓa berve am
illa jooni eto goɗɗen no wallira kan hoddi lewru woyru ɗum waɗanamen tewteeru ayi du ɗum hokkaymen laawol yottinde e ko jaccani men
caggal jeɗɗiije ko herani tewteeru talkulu breve ndu sigila jannde on yahde to sukaaɓe janngooɓe kalaasiiji 3iéme mo gaya dow hemre ɓe keɓi yottaade pecce capanɗe jeenayi yero no ardiiɓe janndeeji nder département on famminiri
aysa waɗan ni hannden duuɓi e duuɓi ko ɗo enɗen nder leydi meɗen ndi enɗan ni pelle naabi en ambassade uji tawaaɗi ɗo enɗan ni nder leydi niger ɗi enɗan dow laabi higiraaku caka leydi niger e leyɗe yaasin ɗe enɗan ni no gaddana pelle daraniiɗe himɓe leydi ɗo enɗan ni balla ceede e are ko waɗa golle mu'en
noon jaati waɗi ambassade leydi france tawaaɗo leydi niger joƴƴini projet ji wallirde pelle ɗe enɗan min kettino ardiiɗo fedde gon ko wi'i bannimi olivier assog baabi ko waddi ko ɗum firti ɗenngal fulfulde
pelle ɗowtooje sukaaɓe ummatore waɗoɓe golle ɗi koye muɗum en kae won ko heɓana mballa ka enɗam ɓe gaɗani ekkintino e jannde no watta ko gollal maɓɓe ngal enɗan yaha yeeso ko heewi ele hooreɓe pelle ɗen enɗan ɓe kolli wiide kendi jawdi wallanɓe sanne umma sani hoorejo en power niger
ceede keɓaaɗe ɗe ballirimen caka duuɓi ɗiɗɗi min nanngani ko watta rewɓe lasoy ɗiɗo e ko deki min gaɗi du giidal heɓo caka maɓɓe e pelle ballirooje min gatti kadi ñeñuɓe ballira ɓe ñeñay ɓe ko watta yahdu yeeso
heɓo
to sukaaɓe ummatore waɗoɓe golle ɗi koye muɗum en ndi jawdi no wallanɓe ɓe njaha yeeso ele golle maɓɓe yeru no campagne mbiteɗo saminaka wattana ñamduji dabbaji kiloji seeɗa hakkunde mum e gallure tawa ibrahima isa kam woni hoorejo campagne o nani ko o haali
alors c'est fom
ndi jawdi se ko allah walliti kan sanne fadde am heɓu no dendi mi waɗana sakuji ujunere e kemo joyi amma yahde e jawdi ndi kemmi ndi mi heɓi wadde sakuji ujunaji joyi
caggal campagne ji ɗi enɗan ɗowtama fa woɗi ko heddi tan woni goldude e kulle jeyaɗe nder leydi ndi
Bandira John kuma wakkati o terpindino meden no en gaddan tariki Insa Hassan Aminu suka ummatore gado golle demet o jojjini du company hore makko wonji tidde dadi rogo e ko nanni titta
non jatti wadi Aisha den dadi du ni fa handen der kappa kula ko min doso o andan ni suka ummatore o andan kantan juddini iri company o andan kettino ko nana Hassan waddi firta dengal fulfulde
Insa Hassan Aminu o nati e golla ngal enan cagal ko yido leedi Niger gari o andan wadde sanne gari on du ko dan rogo Allah go kawon ko wadirte
dikkeje fele kolay
illu ko mi do janga der college non gollal ngal ngattumi dun der bernde am arande fu ko min puddi wonji titte wadde kulle woni sa kuji rogo kolati miden chonna
hande de enani Insa kanko tan woni suka jiyaade le commune doso gonna wada gollal gari rogo on enda engal yida du konna sane yerno Hajara Jafaru goto e jodi le gallur doso halir
si in bon initiative
hune lobberno ko neddo o wadi no hane o tittinkino o heba yaadu yeso kasen dum sembindinamo ko o fuddi o mila projet makko wada amma e bawde Allah hanne o hebi yaadu yeso
il avance dans ses projets
hunno ko lati fuddal lobbono enda won ko o wadi o mo yiddu tawe sukabe ummator hewbe jiabe doso nati e golle den enda
dele niveau collège
seni no hebe ilundar jangino le jangirde college non gomnanti hane wadde dum wadda filla kampaniji mi dana du e andal kessan ngal kemi don der doso nimbe keba huibitide e gadol company ji mu e do buri tewtude ko hoyi
facility
dum wadi lebini enda ko kanko Insa Hassan Aminu o enda o hebi no bar jari maundi do fi golla ngal o wadi ngal enda wakkat dum wano fottere ko lati sudugu luma ko leedini jar kanyum woni ko sigili
Aisha har ko darta fiyoji cionyinul bali enda ni sekettino den ko Habibu Garba waddi Suman Amadou firte den gal fulfulde
Parlatol bal do fi ko darto kan Afrique dum nan noga etati ittondiro gon enda fudda lewru darto ndu endam pelle leede chapatna e jetati kay gon ko pottoto e majjum be gada amadu konnani pecce sappo e didi kanon woni leede sappo e joy fu kay en ka himbe mo en baawa fiide e der leedi mo en latol bal gon enda Allah e nokkuje de endam fondi taki no kaf on enda yidirni em mena leedi Niger e horno taw der majjum kadi latol mum bal ko hani wada do fu wala taki nato enda Cotonou Benin Jean-Michel Cavani e kito mena o enda ni jango altinere chapantati lewru me yande sappo e minta chapantati sudu feni foot wono ko holloto gaydi o subi latobe bal do inde mena o enda leydi Niger wana elei federation f hauranton e Algerie e Uganda kanyu e Tanzanie
Ame kantana habruji ame kuska matoro metti ketnaako on kottini men dongi hettinaago habruji onyo on dola rttati dimmo je on jobata bud ba got sege jire godion kiyari